Omusigira wa musumba we sazali ekeleze ya katolika elie Masaka Monsinya Dr. Dominic Sengoba asabye abakristu bonna okwongera okusabira amaka gonna awamu n'okugunjula obulungi abaana baabwe basobole okuvaamu banadini n'abasaseredoti abeeyagaza. Vika bino abyogeredde mu kitambiro ky'emmisa kyakulembeddemu mu lutikko ekitovu wakati mu kukuza sande ey'omusumba omulungi era eyokuyitibwa muna ddala abasaseredoti ne banadini. Vika jeno ku lw'omusumba asabye abazadde mu maka okwongera okugunjula abaana baabwe obulungi olw'okubanga amaka ke katiba akasookerwako mu kugunjula omwana.
Amaka yetusikula, amaka ye seminario esooka, amaka yetendekero erya bannaddiini erisooka. Mwabasisaana bannannyini maka, omukama abatunulira mu ngeri enjawulo era n'abaana abawanirira okutuusa obuvunaanyizibwa bwabwe kwabo be muzaala bayita mu ngeri ey'enjawulo. Tuteekwa kuteekwa olunaku nga luno okusabira amaka gabeere matukuvu.
Reverend Father Augustine Ntabana nga ono yakulira ebibiina by'omutukuvu Papa mu ssaza ly'Ekereziya ya Katolika ery'e Masaka atubuulidde ebigendererwa bya Sande eno okuli okusabira abali mu kuyitibwa okw'enjawulo, okusabira amaka abayitibwa mwe bava, okusonderako ensimbi ez'okuyamba abayitibwa n'ebirala, era yeebazizza nnyo obuwagizi obuweebwayo omwaka oguwedde. Reverend Father Augustine Sembajue avunanyizibwa ku kuyitibwa mu basaseredoti wano mu ssaza ly'Ekereziya ya Katolika ery'e Masaka ategeezezza nti awerereza mu ggunjuliro lya baseminario etoye Bukalasa, era n'ategeeza nti bonna abalina ettafaali lye batadde ku banadini basaana ekifo kya njawulo mu ggulu, n'ategeeza nti ng'abasaseredoti basiimu.
Abawanirira abaana bonna abavaayo okuweereza Katonda n'abasaserdoti ne bannakitiibwa abalina abaana mu seminaaliyo beebaza bawaniriranga bulijjo basaba Katonda okubakulira n'okubayamba kuyitibwa kwabwe. Twagala okwebaza ennyo abonna ab'omutima omulungi abavaayo ne baweerera abaseminaaliyo wano.
Omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulira k'essaza Buddu Pookino Jude Muleke naye yeetabye mu kitambiro kya mmisa kino, yasabye bonna abali mu lugendo olwo okubeera abagumiikiriza ate era n'okwesabira nga naffe bwe tubasabira.
Okuyitibwa kuno tetubeera mu kinyumu, kwetaagamu okuwuliriza ate kwetaagamu okugumiikiriza, kwetaagamu okwagala n'essaala. Awo nno mmwe abali eri abatali bana ababadde wano, abakulu bano tubongerenga essaala kyokka nabo tubasaba beesabire, tubalembeera nga n'embiro kw'otadde. Twagala nnyo okubeebaza okusabira ensi naddala mmwe abaatuuka, kubanga nammwe mulaba bw'etambula etagala. Ensonga ey'okubiri eri ku maka. Amaka nsonga nkulu era abo abateekateeka okugiyingiramu teekwa okusooka okyebuulirirako, kubanga yeva bano n'abakulu abali eno.